Amawubo 78 verse 1. Zwanini bantu bami umthetho wami, nibeke izindlebe zenu emazwini omlomo wami. Verse 2. Ngizawuvula umlomo wami ngomfanekiso, ngibonakalise izimfihlakalo zasendulo. Verse 3. Esikuzwileyo sakwazi nawo baba abasitshela khona. Verse 4. Asinakukufihla kubantwana babo. Izidumiso zikaJehova sizitshela kuso izizukulwane esizayo, namandla akhe nemangaliso zakhe azenzileyo. Verse 5. Ngoba wamisa ubufakazi kwaJakobe, wabeka umthetho kwa-Israyeli, ayala ngawo obaba ukuba bafundise abantwana babo. Verse 6. Ukuze izizukulwane esilandelayo saza abantwana bayakuzalwa, bavuke batshela abantwana babo. Verse 7. Babeke ithemba labo kuNkulunkulu, bangakhohlwa imisebenzi kaNkulunkulu, kepha bagcine imiyalo yakhe. Verse 8. Bangabi njengawoyise, isizukulwane esiphambeneyo nesihlubukayo, isizukulwane esingaqinisanga inhliziyo yaso, nesimoya waso wawungathembekile kuNkulunkulu. Verse 9. Abantu ba-Efrayim sebehlomile, bephethe imitsalo, babuyela emumva ngosuku lokulwa. Verse 10. Abasigcinanga isivumelwano sikaNkulunkulu, benqaba ukuhamba emthethweni wakhe. Verse 11. Bakhohlwa imisebenzi yakhe nemangaliso zakhe abebabonisile zona. Verse 12. Wazenza izimangaliso emehlweni awoyise ezweni laseGibhithe endaweni yaseSowani. Verse 13. Wahlukaniswa ulwandle wabawelisa, wamisa amanzi njengodonga. Verse 14. Wabawola ngefu emini nobusuku bonke ngokukhanya komlilo. Verse 15. Waqhekeza amadwala ehlanu waphuzisa njengasontweni olujulileyo. Verse 16. Waphumisa edwaleni zifufula, wehlisa amanzi njengemifula. Verse 17. Nokho baqhubeka benza ukona kuye, baphambana nophezu konke ehlane. Verse 18. Bamlinga uNkulunkulu enhliziyweni yabo ngokucela ukudla abakufisayo. Verse 19. Bakhuluma kabi ngoNkulunkulu bathi, uNkulunkulu angalungisa isithebe ehlane na? Verse 20. Bekani washaya idwala kwaphuma amanzi, nemifula yapompoza, kepha angabanika nesinkwa alungisela abantu bakhe inyama na? Verse 21. Ngalokho uJehova ekuzwa lokho wathukuthela, wavutha umlilo ngoJakobe, ulaka lwavuka ngo-Israyeli. Verse 22. Ngokuba abakholwanga uNkulunkulu, abathembanga ensindisweni yakhe. Verse 23. Nokho wayala amafu phezulu, wavula iminyango yezulu. Verse 24. Wanisa phezu kwabo imana, kube ngukudla, wabapha amabele ezulu. Verse 25. Abantu badla isinkwa sengelosi, bathunyela ukudla ngokugcweleyo. Verse 26. Waphumisa umoya sempumalanga ezulwini, ngamandla akhe waqhuba umoya waseningizimu. Verse 27. Wawisa phezu kwabo inyama njengothuli, nezinyoni ezinamaphiko njengesihlabathi solwandle. Verse 28. Wakwehlisa phakathi kwekamu, labo naphakathi kwezindlu zabo. Verse 29. Badla basuthiswa kakhulu, baphiwa abakufisayo. Verse 30. Bebengakahlukani nokufisa kwabo, kudla kwabo usesemlonyeni wabo. Verse 31. Ntukuthelo kaNkulunkulu yabavukela, wabulala abakhulupheleyo babo, wawisa phansi izinsizwa zakwa-Israyeli. Verse 32. Nokho bona njalo abakholwanga imangaliso zakhe. Verse 33. Ngakho waqedela izinsuku zabo ezeni neminyaka yabo valweni. Verse 34. Lapho babulala bamfuna, babe bamfunisisa uNkulunkulu. Verse 35. Base bekhumbula ukuthi uNkulunkulu uyidwala labo, uNkulunkulu ophezu konke ungumkhululi wabo. Verse 36. Kepha bamthopha ngomlomo wabo, baqamba amanga kuye ngolimi lwabo. verse 37, ngoba inhliziyo yabo yayingabambeleli kuye, bengathembekile esivumelwaneni sakhe. Verse 38, kepha yena nesihawu wathethelela ububi babo akabhubhisanga, yebo wabamba kaningi intukuthelo yakhe, akavusanga lonke ulaka lwakhe. Verse 39, wakhumbula ukuthi bayinyama bangumoya odlulayo ongabuyiyo. Verse 40, kwaba kaningi kangakanani bephambana naye ehlane bemdabukisa kwahlongasibi. Verse 41, babuye bamlinga uNkulunkulu bamdabukisa ongcwele ka-Israyeli. Verse 42, abakhumbulanga isandla sakhe nosuku abahleka ngalo eyitheni. Verse 43, lapho ezenza izibonakaliso zakhe eGibhithe nemangaliso zakhe endaweni yaseSowani. Verse 44, waphendula lapho emfula yabo nemfudlana yabo yaba yigazi ukuze bangabi nakuphuza. Verse 45, wathumela phakathi kwabo izibawu ezabadlayo namasela ababhubhisayo. Verse 46, wanika imiswenya ukudla kwabo nomsebenzi wabo esikhonyana. Verse 47, wabulala emivini yabo ngesichotho nemkhiwane yabo ngesangquma. Verse 48, wanikela izinkomo zabo esichothweni nezimvu zabo kuyo imibani. Verse 49, waphonsa kubo ukuvutha kwentukuthelo yakhe nolaka nokufutheka nokuhlupheka ngokuthuma ithunywa zobubi. Verse 50, walungisela intukuthelo yakhe indlela, akaphephisanga umphefumulo wabo ekufeni, kepha wanikela ukuphila kwabo ezifweni. Verse 51, washa amazibulo onke aseGibhithe kokuqala kwamandla abo ematendeni kaHamu. Verse 52, kepha waphumisa abantu bakhe njengezimvu, wabahola ehlane njengomhlambi. Verse 53, wabahola kahle baze besaba, kepha ulwandle lwasibekela izitha zabo. Verse 54, wabayisa emngceleni wakhe ongcwele entabeni esasiyizuzile isandla sakhe sokunene. Verse 55, waxosha bezizwe phambi kwabo, edabula izwe wababela ifa, wahlalisa izizwe zaka-Israyeli ematendeni azo. Verse 56, nokho bamlinga baphambana noNkulunkulu ophezu konke, abazi bagcina imiyalo yakhe. Verse 57, bahoshekela emuva bakhohlisa njengawoyise, baphenduka njengomtsalo ogejayo. Verse 58, bamthukuthelisa ngezindawo zabo eziphakemeyo, bamcunula ngeyithombe zabo. Verse 59, uNkulunkulu ekuzwa lokho wathukuthela, wamlahla impela u-Israyeli. Verse 60, walishiya itabanakela seShilo, itenda balimisile phakathi kwabantu. Verse 61, wanikela amandla akhe ekuthunjweni nenkazimulo yakhe esandleni sesitha. Verse 62, wanikela abantu bakhe enkembeni, wathukuthelela ifa lakhe. Verse 63, izinsizwa zabo zadliwa ngumlilo, intombi zabo azihutshelwanga. Verse 64, abaphristi bawo bawa ngenkemba, abafelokazi babo baze balila. Verse 65, yayisivuka inkosi njengokade elele, njengesiqhwaghe esikade sahlushwa iwayini. Verse 66, yazishayela emuva izitha zayo, yazithela ngehlazi liphakade. Verse 67, yalahla indlu kaJosefa, ayikhethanga isizwe sakwa-Efrayimi. Verse 68, kepha yakhetha isizwe sakwaJuda, intaba yaseSiyoni eyithandayo. Verse 69, yayakha indlu yayo engcwele njengezintaba nanjengomhlaba usekeleyo kuze kube phakade. Verse 70, yakhetha uDavide inceku yayo, yamthabatha izibayeni zezimvu. Verse 71, esalandela izimvukazi ezanyisayo, yamthabatha ukuba abeluse abantu bayo uJakobe nefa layo u-Israyeli. Verse 72, njalo wabelusa ngobuqotho benhliziyo yakhe, wabahola ngenhlakanipho yesandla sakhe.